Salah an bi yaw fo ko wali man don radio sien sera fe la men ke yoro bela jeli la an bi fuli ke kanye shi aw ma danti fuli mina aw la dunia ka fo anduna samba fla ani muka ani fla konana wala an bi fuli ke kanye shi an barake nyoko radio kelinglina bela jeli ma radio jama jigi kuchala bi konon ani worona ko ga fe shegi fi asulun doja hanye ma yakuba kuna ta na ka technician ku wal ka mu fo danti fulimna amaina radio ke ka ko fa na bi ko non toni kede na ko ga fe shegi fi asulun doja amaina sa ko ko bamsa ale bayi ni amu bela jele fo danti fulimna
ke kumbe damelo ale timisa radio ku la tike je ku president e amafu
radio ko atu fara ko bi ko non toni fla na ko ga fe shegi fi asulun doja hanye ma ablay fo na yamba fo danti fulim na naka technicien amaina radio la voix des citoyens ko numero 2 bi ko non ton anif la na ko ga ke lesien suru djuja sama ya ko badanina directeur imam sako yamba fo danti fulim na amaina radio sigida yi wo so ko timisa bi ko non ton anif la na ko ga duru sien suru djuja sa wadu ko amana barake no bela jele fo radio jekan bela ko bi ko non ton ko non ton na ko ga ve fo sien suru djuja dir sa kone anik sima ambu fo danti folim na radio badenya fm ale kemene nane na kunga ve wolof la fien sou djoja manangoro anye mai yakuba mariko e amba fo dante folim na radio laidu bi konon ton ani wolof la na kunga ve fo fien sou djoja buguni a directeur musa kone ambu folike kanye chama danti e folim na amani na radio jitigi fm ko ale fien sou e bi konon ton na kunga ve fo fien sou djoja e kolonye ba anyema ye brama kodaye amafu danti fulimna radio sama fm yamfulila kemeni nani na kungave konondo fien suru joja yakuba akone amafu danti fulimna maina radio tiki jako kalana ale bi konondo ni shigi na kungave duru fien suru joja anyema ye umar kulwali amafu danti fulimna maina radio sama fm ko bi konondo ni kile na kungave fu fien suru joja be sansu ambi fulike kanyeshi a directeur ma amaina radio benkula fm ko kemeni nani ana kungave flash en suru joja bamako sinu ale nyema ye musa kone numero 2 amafu danti fulimna anaka dimaya radio bawne fm buguni kemeni tunu na kungave klish en suru joja nyema ye musa kone numero 1 ambi fulike kanyeshi ama danti fulimna
radio dafina ambi fulike kanyeshi anyema bamano ye karamoko dumia ye ale fleni fana ambi ane abarake nyo mpe dala jelifu ama nina ambarake nyo mwoko no ye arajo shini ya sigi alewi la selike kemeni ulo vla na kungave sabala wa afleni bla wa nyema no ye hafisa damasuge po bla amefulike kanyeshi upela jelima
arajo mande bi shiki ani kononton ani akungave ulo vla fien suru joja kita useni ba keita ani la sine kulubali na nga mashudi bi ami folike ka nyeshi nunu mbela jelema
shido baka uka rajoso kemeni kile na kungave wolo vla fien suru joja shido ba shido fm nyema abwa bwa ini amba fu danti fulimna kaboya kuna bugu brable cercle kuna segu marala radio sigi dolo kemeni fula fu fien suru joja ami folike ka nyeshi anla meba chene muso demsende makoroba ubele jelema kafo yena ku au bismillah kuna fone blo kono
Kulun tana majeshi alame ba chene muso demsende makoroba bela jilima alame yoro bela jilila mbiafu kwa wali mando nazara san bafla ni mwani fla kalu shigna ambe kile mwani fla la ula ambi fulike bintene kanyeshi alame yoro bela jilima nani alame baga alame ni lahalea bela jilikono menu malame arajo ladala alame nina amufu nanti fulimna sugu fiya kono foro la yo baroke ro la ambe befu ka be kun mando menu malame interneti la dala lameni chuyaula no ya radio direct ani ira sa kulameni da kuna whatsapp ka mu bela jile fuku wali mando groupu fon fembe ni anga kuna fone vitema o groupu sanfe ame o groupu tonde um bela jile fu ani administration amu bela jile fu a gouvernement na president na premier ministre amu beda la jelefo danti folimna mali kono farafina ani awajnya famaro fe ambe anganu ba bela jelefo europe benini ro fuli kasangani kameni wati ani yere joro hake ola nanye fuli ke kanyeshi auma wa midwo ke samia mi namba kono halibio sa samia yala kadia alaka jinyuma ndama alaka ngishi ji atoroma wa geleo geleo be samia kono ya rabbi alaka jamana kishi o bela jilema wa ndon alibi samia chen alaka ngishi ndon toroma kono be samia chen alaka ngishi kono toroma wa ji yere be samia chen alaka ngishi samia chen ji yere toroma jabe samia chen alaka ngishi samia kono na jama samia nyuma ya rabbi alaka udama alaka ni ukenea alaka farsuku ukenea alaka bara kechuku nukoya ama akelika nafadama ya rabbi alaka uke kira huruma koso kanyeshi alislame bela jili majero bela jili la soli ala nabi nege krafejuru la wa sikidolo kumaso kona ya modibo traure kumagalama neto kwa ya damate suge baba kadofama ola mafo ku radio parteneru kilingilina bela jili wa kadamne yi katabla ya kadamne ya katabla yi amu bela jili fu wa ku bismila kunafuni o blo konana wa nando na kunafuni konana kado anga mali jamana wa kunungo sariata wa saria mini okara sababu ye ka premier ministry noe Dr. Shogel Kokala Maigai wa kale joro faba sugandi mbarika daka premier ministry Dr. Shogel Kokala Maiga wakabini akasenga lafinyo kubukui nkabaru nana wa kabaru be o chuko kilela kafo abe o lahala ya kono wa minye premier ministry ya joro fali o bara kalfara wa mami nguna o kunye ministry mimbe awa sigrite kuna noe sajo kamarai o kofe uye jate mine uke o ka sharia kurata o sharia kura mindara uye kada mali jamana constitution ka jamana kundigi wa aleka joro utikia ani sharia ere bara uke chuku waniya laje sharti mimbe malila wa kada sharia mimbe ino e wa sharia tale ino deka ngawalia kasangani wa sharti yere bara uke chukwe wa premier ministry nona falengo nona blakoni joro fako sharia wa walia li hukumu gonana wa kasangani sharia tale unye jamana kundigi ye sharia kurata wa sharia kisagale wa ku munafe abi premier ministry ya inkalfa ministry mimbe mali jamana maracha ma boli kunya kuna no ye kulune labla maigai mona nale de ministry de l'administration territoriale et décentralisation wa no ye mali jamana maracha ma boli kunya ministry wa nale de gouvernement era ka kabaru fo bay no ba fo ko porte parole wa ko premier ministry ya yoro kalfara lela opmana yani wa premier ministry wo shinga ni cheka na joro la opmana me doke wa premier ministry re no e Dr. Shogel Kokala Maiga amna ye yoro la halala la halala la galla fi adanamo joro kalfale minane no e kulune la Abdoulaye Maiga na le de ministry de l'administration territoriale et de la décentralisation wa joro yere atali alaka fanga danamo maiga be maiga nona yaro e maiga kwe beto gala maningile o yaro mali yere maiga laka ugarse ka de premier ministry law premier ministry duru na ini abe maiga me do ke joro alaka tali fanga danama Thank you. Mali jamana kunafoni konana. Mali jamana ministry koro mingumbe dine kunya ukuna. No ye cherno hasi jaloi. O cherno hasi jalo. Wanale menene kuno kasababu ke ko awamiye naflo besayali kunya uye. Awa unu jongu mela kafo. Wale minguye mali dine ko ni batu mafengu ministry wano minani yasoro. Oya ira kafo jete mina uni sega sega lu be kofe. Fese fese lu kele kofe. Aere sono waya yini jamana fe. Mukada procurary awa kabara kami procurary generali kuru supreme na. Noe Mamadou Timboy oya ira kabaru la kafo ma fe ni ministre kura in cherno hasi jalo o kwa e chefa wari million bi saba deddi wa ko bla mali wa gane kono mi mi wele ko wa sona mine nafulo wa no e jango liberté provisoire bi se sora ye chomina o ko yo million bi saba mine wala ba dutere wala ma tere ngulo vla minu nzebe kumaba ina ufo tetri ufonzie wako sebe ngulo vla yo fana da milio mbisa waka woyasa abise bila chuko mina wakata yira furake uke wajani seke seke luka ke kase kiri banimo mbarisa kiri wese na kiri manjo seke seke li wese na omejo umami meni watiki minena ninga maunke kasula kalu nani banyango kasoko fe mali sharia ba yira ibise ka damandi ke no laini ye kafo jamana ka juru duila mi mise ka twe ka bo kasoko no sane kiriche o bise ka kura kura ya ife kalu nani kuma bes fo songa kamo wali mabanga kamo o koni yo liberté provisoire nyini o kalu nani wal makalo saba kasoko fe oni jamana jena nae obike. O jengera naka liberté provisoire. Muka dad na flokofole o dilika. Nwe milion bi saba. Ani awa terengulo vila sebe lakika. O koni ayira kafwa. Aka kunye ukoni kiri ubara ubina tosina. O saka seka do kiri yere yere tikelimo nabi wele kujishima. Mali jamana lakana kwenye kabaru la miye mali jamana sordasuka kuna funi diploma ena vufama kudirpa. Wawe kabaru dike waka iraka fo oko fe miye wulika juwe uchama ngera sordasu fe miye mali armei. Wakabaru kona na wiyabu unatike. Kadamine tu wakalome nanya kono tile tamba nyangu lakana mukafe. Ot leta kono oya ira ka fo mali surudasi awa ko wuli ga jola ko ma duru olu jogina o ma duru jogi ko fe awa ko wuli ga joto bela jele ko ngere ka do ka fo opmana sagoni zawe o ko bari wiye moti mara yo duru dere o ninga segu kete kata duanza ninga mina ka fana yayo oko yoroba 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 minu nuye tamake oko nana kolo nale Suleiman Ndamele nale directeur de l'information et des relations publiques des armées na ufama oko dripa mali surudasi uka kuna fundiblo oko ndigi oko opma surudasi uka ni ndama nungo nana kulu maramafe ndigi mafale ufe de tarajua mabishegi anikele mbanya ngula awa ulika jowla o ningalo minaya kuna tle tani nani. Oko surdasu ye opmana sanve gushili do uke. Awa kabo tani nani kana tani sabafafe. O gushili nunungono. Opmana kuka gushili sira kulu marama fendigi kulu do u. Awa no lubi wele kwa katiba serma. O katiba serma yi. kolu dagangu me kungo kolu dokono mimi wele guduware. O guduware kungo wako be mundoro masuruna kilo bisaba. O kungo ingono yenino sordasu uka gushili ingono. Wako ye kulu marama fendigi mamu wani fila olu faye. O ninga tamba nyango kolu nyanama mine. O kulu marama fendigi matanyene mamine ne. Waira gafo kulu marama fendigi jekulu kundigi bami mbe no toka yoko umaru ongweba. Awako alere masuruna mado olu minena. Opma. O kulu marama fendigi uka nyema abado rebe o toka yoko abura ongweba. Nuba wele oko uzaifa. O abura ongweba. Ani umaru ongweba. Kulue kulu marama fendigi nyema abawye. Minunga opmana kulu marama fendigi jekulu bi wele. Ko serma. Inafo katiba de masina bi chukomina. Olu taimi wele ko katiba serma. Oko nyemo nunu mfana uyolu mine. Marabulo mimi wele ko nyangasu. O nyangasu, o ni munduro che, awa o kilo tani konondo. O kuye moto bisaba banyango, awa uyolu soro franye kono. Ani, awa tuwa unogodlale mimi wele angre nabe do furula, o bore shiegi, ani mobili fila, ani esanzi, o barigo, uyo saba fanamine. O kuni minanu numbidla ufe. Ina fo angere ni esanzi nunu kake bomu ye. Oku yolu chama mine ubulo ni njuguya ina. Kolonele damele. Na le mali jamana sordasu uka kuna fanindi so kundige. Aya ila gafo uka wuliga yuwa yi uya seme. Kata na ye opmana fe duanza marabulo kono. Ani buni marabulo kono. O marabulo nuna. Avyo mimbe ino biwele uko suvenisengi. Awa kuu ye bara ke kusobe kalut le tani konondo do. Opmana fe. Kelebulo yere nabe ufama kuu katiba serma. Uka daga yere yere mimbe nuka mani vibita opmana kamani ye. Uyoro mimbe. No lako dome nyono marala anijabali. Awa kuu ye matani duru fa ula yenino. Uko ni mbara nungo ningera. Awa ikado duafura nye fly ngo nana. Wa nuwa kela sababu ye. O maminu mbenu luye kado kafuwa dangarike. Tesit. Mali sordasi mabina ni flami vara yeno. Wa kuni manu ndika bara buludali kundu. Ninga soroka jenje. Oko sordasi ye kabaru de farafara nyuanga inafo dukunyuku bike chukumina. Katika katuku kasoroka kunye famu soro. Opma ninga ulika juwa kubuludani njuwena. Oko ni ya ira kafo. Awa ku halibi niye bile bile niye blai. Ame duoga halibi ala ka jamana basri. Mali jamana kuna fonu konana femi niye fanga yini jekulu. Ame nombe ni olube jere kulu kono. Awa noluka jere kulu be ikado fanga sengoro matindi hukumu konana. Awa wia irakafo wye la jereke. La jere mini wakera kada. Ibrahim Bakar Keita ka fanga yelema samblana oka. No wakera nazarasa baflani muka okalo segi na tletan segi no sambla dafa temena. Waya ira kafo fe minye fanga flani yonche fanga mini obe kanga marake bi malikono. Awa Ibrahim Bakar Keita laka hinana oka fanga dafri ani biche. Awa kwe yelema bauma ke malikono mabise kafo yelema minu ni olu kera wasaw ye ikado hadama deunga mama wenye sara ufe. Awa kwe nga minye lakana sara ye uko bile bile uko ni olu kera wa sara ufe minu mbeka fangasoro kusube. Wanu mbeka ke sababu ye ka mgo ujigida maliere basiki ka katafe kusube. Uya ira kafo wa sheria uyo minzoro awa ningu ke ikado kafo kalumi nanya kono. Awa kwe kafo mali sordasu ka wulika jwa minkera. Okara sababu ye kakulu marama fendigi mabishigi ane makile. Awa ningulu fa kabo ikado awa uka jamana. Awa kwe walewe minu mbido lakana ohukumu konana kosobe. uye ayira kafo mali fanga ni jere jekulu minu nga jere toye ni wako obara minu menu bukulu buluda buluke awa minye kado kafo echanji kadri dechanji hukumu konana fanga singro matindi anabla sirali obara ukonana laka mali basiki. Mali jamana sharia shun bara minu mbe sena nabe ufama ko constitution o elaboration constitution mbe sena nwe sharia shun laglani bara we waira kafo hukumu konana kalok le tanisegi duwe temele awa minister mbe reconciliation de la paix de la cohesion nationale ni odeye awa ministry suwe mimbi hadama deo nga soko tuku kunye ubara uka kulu sokolo awa ulubi seka ikado kafo kechuko minamani viu nga nywa mfamu ni chebe ni kambe ujidili strafe waira kafo ubara ingo nana jekulu mimbe nino awa nube constitution bara kaku ubuluda kuye nyanye ke yenino nwanye ina awa jekulu minabe fama kwa sema noue coordination des mouvements de l'Azawa de Omoroye ani katase aywa plateforme des mouvements de l'inclusivité awa oje kulumoro ani je kulumimbe noue commission de rédaction de la nouvelle constitution mawire noue awa sharia shun sebeni je kulumaw awa ku belajele pembela jere keneka yasa mali sharia sungurami labe barab bisena anayini reese sabati chukumina akeko nyema mimi seka to bela jileka ngunani hami bisedu ikado sebemba kono chukumisani anyebla nyefolu olu watiche Commission de Redaction de la Nouvelle Constitution nuba fama ko CRNC awa olu ka wulika jomino ni ubesena waira kafo ninda kungale bari kalo salet le mwani woro kuni mali jamana ufanga hini ni ton mawe nywa nyeke awa ningo luka sirani munu don jangu visi kuka hamina ufamu chukumina okofe malide unga jere ton minu mbe nino nabifu mako susite civil kalo sale otle mwani saki do kuno lufana ye kambe unge ninga nywan lame uke yasa nyamfamu obise soro chukumina hagila jigina jekulu minjigila jamana kundigife ukanga kalo flat le bi waroko nana jaman lame mali fandan nani bela jile na tungu kilingileka yasa kaseka nyebla babu dosoro kudu sebela ningu jira jamana kundigila o nyebla babu jira leko o mafemi ye mali jamana sarira sungwe o buguna tike visoro dakineka. Lagine kauka jamana kono na lagine premier ministry ikado ni alebe amedu mne nafobi lagine jamana kokano towe ko muhamedi beavugi wa iraka fwa ka jamana kokanda inge me umu furanje janye minge me sababu ye femi e premier ministry ya joro minu babulo ukala baka madesro ya sauna sebla anona na ya nana kumache sorazi minu mbe lagine kuna kiri jamana kuna amido mne nafobi olu nidu watarabe mami motuwe kwa Bernard Gumu o Bernard Gumu ya ira kafo uka jamana awa president ale ya marudi kafo uka sugandi awa ukabla ikado premier ministry nona nuye opmana Mohamed Beavugie mbari kwa lebe ufrakele la jamana koka ya ira kafo mi sugandi lefle ni ambi bimina aywa kale de uka lakina kuna kiri jamana ministry mimbe soro ani ikado uka majimba kukuna wakuya ale suka ni sadoni na kada aereka bara nye dode ka premier ministry ya joro kukalifa amo asuka nileko ikado lakina ere jamana kono yenino maminu mbeni olu ni fangatinyo angafo olu doya ira kafo mamin suka ndilefle kabla premier ministry ya joro la sane premier ministry ka sekana komado mimbala ni chebe anikambe o mafanado Burukina kauka jamana prezida ale farafina tomba inyo Afrika ni kachide umbisimila olu minu ntale kundo ale fe nino Burukina faba wakadu ukona na utukalo tletani ulo vlado temele yasa uka Burukina jamana fangafla ninyo nche transition obara ubulo dame chuko mina ubise kanyo amfamu ke oka waira kafo feide urutu mimbe noe Burukina jamana fangamunu mfai awa ukunya ubise kekado kafo awa benganye chuko mina Burukina jamana government ni uka jamana di to bela jile ninyo anche kerengere ninyana society civil ane parti politiku hagila jigina Burukina ka ukunya uka jamana kundigi gwebo fangala noe Mark Christian Rock Kabore Aleka wulika juwa minu nkera wakera sababe sordasu ka fangata ale nona. Ale mini akumbe kasula uya ale bla. Aere uye sirada mwakata afrake labari uko ani opmana fe farukambe nywana. Okonana farafina tuomba inyo afriken. Ikado uluka maminu ni ukumbe ikado Burukina faba kono wakadu. Onyema ya minane ukundo mamimbulo uyuka komisero zafere politiki pe sekurite de l'Union africaine. Ale ya ira katama inkona na kafo uye wasasoro Burukina fafe kusube. Bari mwakala ini kunye koko ufamu nyedwa ya kwa Burukina kwa uyo bela jile dangene maya. Opmana sa. Miye komisyo inyere nyema ya noe bangol adeorye ale ya ira kafo. Inyo Afrika ni ba seko beke. Awa yasa kaseka Burukina jamana fanga deme. Uka kunye sababulu dale o hukumu kono. Folo. Lakana fere ubiseka ulu sebekoro sabati chuko minaka jamana bila basiki o hukumu kono. Flana, femi ye uka jamana beje fanga ubise maya chuko minaka beni yoro ya kono. Sabana ubafeka boda minke yasa jamana kabo gwele ya kono ubise sabati chuko minaka. Nga, koni mbara embele jile semendia inyo Afrika ni opmana Burukina ni nyua nje. Abiteme farafina klefe jere jekulu jamana uka tomba sedia o uka baratika chuko ulu hukumu kono nana. Parafina jamana kuna funu na kuna warika ufe, kuna warika uka jamana prezida Laurent Gbagbo, ale muso korole nwe Simone Gbagbo, ale yere ye akaton okenema ya kuda keneka. Wea ira kafo jekulumi ni akunya sigi kabini awa samba flani mwani kele odamne na ne okunye jere tonye nabu fama kwa movement, awa kwa ye sebe unge movement na kabula nenga ke partie. A partir de là, il y a mouvement des générations capables. Il a fait un parti courant. Il y a un président qui a fait un Simone Eve Gbagbo. Il y a un parti président. Il y a un parti qui a fait un assemblée générale. Il y a un faba qui a fait un temelela. Jama mi mbora nenga kene magwen obe kunye ikado Simone Gbagbo ereka jamaye jama mi mbala ni ikado uka talibena ayeremo wa iraka fo wakono ware jamana kalata furu kile saad bafla ni tan 2010 kalata mi unko shetane kera ma ba saba nito sababwe o kalata kunje wati wade kera ena furuka ere Laurent Gbagbo mine wati we wa ningu ufaraka bonywana. Oko kabino wale ula seka seka lu ni kiritika uni kunya ubela jile temele kofe. Kono ware name kana yira soro bengangile o hukumu kono no e reconciliation. Kata uka kwa maru dira okuma na fe minya ereka parti ya abise kasi kichuko mina. Laurent Gbagbo o yira ya tokola parti minzigi. Awa kunyanyi ni kafu abidu parti mkona na. Laurent Gbagbo sambi olo vla ne san olo vla. Nga ujere ba minumbe nino nuluwe tongile ulu kwani sirada muso inye ama dunjuko soro opmana fe Laurent Gbagbo ka parti nkono fiyo. Simone Gbagbo sambi ulu vlane sansaba. Aere ikado ifirifiri chuko bela jile la feme demeni opmana fe munu ye kaseko soro. Nga aere chwala parti kusigi. Duya ira kafwa ka parti awa ko parti dofana ikado kulugule abe mina biko sobe demsenu ni muso ufafe. Bari ubale de wele kuruwari jamana kono kwa mama national. Rafina jamana kuna fonuna angula ka uga jamana kundigi koro Jose Eduardo dos Santos kabina kasa ashuko kuma keme kirini woyoy ikado aere sumugo ani jamana ni nyonche ani jamana ni ikado asara jamana mi nkono olufana ni nyonche angula jamana president koro Jose Eduardo dos Santos ikado sharia tikila mauye shoni shikaka opmana fe shuko okirika we aira asara dugumina noye kado kafo Barcelona oluka sharia barake chukula awa kuwe sebe unzeke seke kubefe sefe seka bekasro ala kaira kafo ashu kekanga di opmanafe asoma uma shudire soma minu mwasao soma minu ni olu tayabi buli shuinga kolu ni jamana fangatikila mao olu fana bedanga ngelena waira kafo de kwenye erenu kwa ya yazaka shuindu ni kabonai Barcelona kana nae Luanda ashuko bise ke jamana kundigi shuko ke chukula chukumina hakila jigina angula jamana president ngura Jose Eduardo dos Santos ale angula jamana mara sa 1979 kana bla sa 2017 la aka opmana fe sayabina asro kuma mi wasro abora president la akume jamana mingono awana sara yeni no ni oye Barcelona ye odugu konana awa kiri de tarasa kata frege okmana era sumugo wira damani nyonje amuso koroleni muso kura olu denwe nyanzo so shukwena awa bela jile ya ira kafoku ni shuine kaka ade muso mimbe no toko e chize dos Santos sambinan anisanan wakoni ya ira kafo shukwe alega sakwea tefio akake uka jamana kono ni uka jamana kalata omateme bariko fangatiki lama ubafeka opmana alefa shuko oke kampanyi de yasa kaseka tu fanga kona na chukumina ngobenata sharia tikila mo kwa niya ila kafo shuwera ni takaka afasola Ameriki ka uka jamana ya ira kafo ku upmana fe olubeka wari soro kwa sayina kase awa dolari wari milion tamo o dolari wari milion tan kubina abla kesu kono awa kesu mina damaka kan jnye ma bela jilela awa ni mao maya doka fo upmana dolari wari milion tan kubila awa kulu magobe kunafoni mina kunafoni kilendron awa ibise kudi ameriki ka umono kera chienye ka sabachi ka dangani asoro okumana dolari wari milion tan kwa ameriki ba dimo kabla ika konti kono umagobe kunafoni mina ode kafo awako Al-Qaeda ajakuluba mime jnye kono bibi na okumana fe nye ma kura minzukandira atom mgo fe no toko yuko Saif al-Adal o Saif al-Adal sambi warone sanfla ale Egyptika uka jamana denye ko yala aere kanga soro dugu jumena anaka kanga soro jamana jumen kono ni kibaru bi mami mbulu jnye kono mimi seka kaya sababu ye Ameriki ka uka jamana kunafundi lau walma uka jamana dukujukoro kunafundi barake lau ubeseka esibisi ka uka jamana dey nzoro chukumina kamine awa kuna kibaru sorola mami mbulo jia kono opmana dolari milion tan waira afwani makura mintoko foka fleni kwa lede sukandira Ameriki ka uka jamana sordasu keleko awa Egyptu ka uka jamana de mimbe na towa yoko Ayman al-Zawairi awa kale fatu babu kalo salet le bisabane kele do omi mfakara nore kwenye deji kundiki baye jine kono Al-Qaeda president ba awa ko mami sukandira Al-Qaeda maufe kabla anona wode makura kufole inye makura minale kwenye Sheikh Osama Ben Laden yere terikeye awa kabine sa 1987 o watila bari waira kafo ni makura minko foka fleni ko Egypte ka uka jamana president min fagara noye Nur al-Sadat ye awa ko ninche inde fana kera sababu ye san bakele keme konondo bisigini kele kalotana tle woro awa ko ninche inde okumana fe Egypte ka uka president mfa noye Sadat ye awa ko Sadat fagale Nur al-Sadat fagale 81 awa kwa minena kado kasula awa 1987 kwa bila la kabo kasola awa ko kabini o 87 kwa ni bella den ku mi nyombulo algaida sigili fere ona sigi chugo nyedo na afe bella jile nyedo ba ngona mi mbebi awa ko de ni makele wodo koso ko algaida nyemugo ya sugandi ka ke algaida nyema bay jien kono amerika ka ko upmana million tan dollar bolu bolu na kuna funi kera mami bolu Kunafani hukumu kona na irishuka jamana kono, irishuka jamana president Vladimir Putin ale jenywanzebe mimbe ni uye uka jamana hakilitiki bayi awa weaira kafo Sibiri doko ana demuso kume mobili kona na awa mobili sumbara na demuso ye ka demuso imbone anina ekado wale ngwa ngera wale chajugu bayi irishuka jamana kono demuso yɛrɛ min ni tora o tɔgɔ ye ko Daria Dugina. O Daria Dugina san 29 o y'a yira k'a fɔ a n'a fa de tun bɛ mobili kelen kɔnɔ u bɔra tɔnsigi yɔrɔ dɔ la awa irisiw ka jamana faaba Moscou awa u bɛ ka u ka so magɛn ko mobili sunbara Daria Dugina ale a ni tora sibiri tɛmɛlen in na u ye a yira k'a fɔ fa in yɛrɛ sa I ka dɔ kamanagwan ni ayiwa maɲumanko awa kwa a bɔra ka jɔ ka ɲiningali kɛ fɛn yɛrɛ min kɛra tigitigi a bɛ se ko ko faamu cogo min na o y'a yira k'a fɔ mobili in kɔni de bolibaatɔ ko bɔmu tun bɛ mobili in kɔnɔ yala u bɔra tɔnsigiyɔrɔ min na bɔmu donna yen wa a donna doncogo jumɛn na awa ko nin kɛra kamanagwanko ba ye irisiw ka jamana o mɔgɔw bolo dɔw y'a yira k'a fɔ ko Alexandre Dugina n'ale ye irisiw ka peresidan Vladimir Putin masurunna ma ye awa ko nin ɲɔgɔnna bɔmu ka se ka don a ka mobili la awa ko sɛgɛsɛgɛli o kan ka k'a la kologwɛlɛya la awa o y'a yira k'a fɔ min ye Ukraine jamana guvɛrnɛma ye awa ko mɔgɔ caman ɲɛsinna olu mɔ k'a fɔ lala olu nɔ bɛ se ka kɛ nin wale ye Ukrainikaw ka jamana peresidan ka baarakɛyɔrɔ kunnafonidilaw olu y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ surun yɔrɔ jan ko nin wale ye olu ta kalama olu sen t'a la wa olu n'a kɛbaa ma jɛ ko olu nɔ tɛ fiyefiyefiyewu u kɔni y'a yira k'a fɔ Ukraine jamana guvɛrnɛma ye a yɛrɛ jabajɛ a ko la fɔlɔ nka irisiw ka jamana sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɔni daminɛ o y'a yira k'a fɔ mobili in su mara waati min na awa ko k'a ta waati la kana se dugu jɛli mɔ sibiri kana kare fɛ awa k'u ye kabaru o kabaru sɔrɔ o kɔni b'a yira k'a fɔ nin wale in kɔni ye wale min labɛnna kabini kuma jan ko wale karabalen tɛ bari n'i ye mobili in bɔ sira n'a bɔcogo ani u bɔyɔrɔ yɛrɛ jatew ta awa irisiw ka jamana sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko k'u kɔni bena nɔ bɔ a la nka ka bɛn kuma jumɛn mɔ o yɛrɛ fana ma dɔn fɔlɔ Amito irisiw ka jamana ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la k'a yira k'a fɔ irisiw ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ awa kalo wɔɔrɔ o dafa ye araba ye araba dɔw n'o bɛ bɛn 24 utu ma o bɛ bɛn kalo wɔɔrɔ dafali ma o kalo wɔɔrɔ dafa o fana bɛ bɛn Ukraine jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya san 33 ni san 1 o nisɔndiya don ma o kumana o y'a yira k'a fɔ fɛn min ye awa Ukraine peresidan ye n'o ye Volodymyr Zelensky ye ale kɔni ye wele bila u ka jamana mɔgɔw ma k'a fɔ u ka farati kosɛbɛ awa ni anniversaire min n'u bɛna kɛ n'o y'u ka jamana independance yɛlɛma hɔrɔnya o nisɔndiya jirali ye araba don ko bari awa ko kabaru minnu bɛ kɛnɛ kan o ye k'a fɔ irisiw kɔni bɛ ka labɛn kɛ labɛn minnu ni olu cɛ ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ irisiw ka jamana kɛlɛkɛminɛn min bɛ n'a ka teli kɛlɛkɛminɛn bɛɛ ye n'o ye i ka dɔn u ka bɔmu kura dilannen ye awa ko irisiw y'a yira k'a fɔ bɔmu in kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ k'u ye ciko fila de k'a la awa k'u ma sabanan k'a la fɔlɔ o y'a yira k'a fɔ jamana minnu fana bɛ yen nin nɔ ni o ye i ka dɔn diɲɛ jamanaba damadɔ ye Ameriki jamana Faransi Angleterre awa ani Alemaɲi Faransi ani Ameriki awa k'olu y'a ɲini k'a fɔ kafara Angleterre ka o jamana nani wa ko irishu ka jamana be ka kele gwengwe kata uka gazi bara min fafe no bi wele ko Zaporizhia wa ko yini no koni kele wa ko fere bela jile ka ke wa minye o kele o kaseka jo chukumina Ameriki jamana Fransi Almayi ane Angleterre wo jamana nani gouvernement olu koni ye kado kafo u kambo kunungo kari kanyeshi irishuka jamana fangamo kafo o wale min fleni ye noye Zaporizhia yoro bombardelie awako jentike noye tukoshila irishuka na yeno bombarde awako barika da feminga Zaporizhia ko gazi bara nani mimbe noye centrale nucléaire nununye kuni tasuma ya kile wo kile mine kwa bike chieni danza kwe jine jamana bekono hukumana kwe jendike na efeu awa irishu walma ikreni kau uka bombardema ke kata Zaporizhia fafe awa bare kwe hukumana wale mimbala ni obido tine chine wale ohukumu kono waira kafo awa jine jamana banani nguvernoma noe Amerike Fransi Almayi ni Angletere uye wele bla Nations Unies ma Nations Unies ka bulu fara mbi wele ko Agence Internationale de l'Énergie Atomique nuba togo churu nyangono ka wele ko AIEA ko luka wuli ku jo awa ukata centrale nyere koloshi no e Zaporizhia centrale ukayi koloshi ko irishu ka usembo o yoro im bombardeli la ikreni yere ka sembo yoro im bombardeli la awa Zaporizhia yere koloshili kwa ka kalfa jine selege nani tomba mgoo ma oluka mugujugu koloshi li jekulu mgoo ka yoro koloshi ya saka seka jine kishi halakilima kabo gazi toroma mimbe santrali bili bili bai nkono nana ukwani ya ira kafo rishuka guvernoma labana ka ajira okumana feoko jembike na ye minye Agence Internationale de l'Énergie Atomique mawe ukana Nations Unies ka buluka ka bo Ukraine ka strafe oninga ta yoro ina awa ninga ta ukata je ka sega sega like bare ko irishu ka jamana fana magobe mina bibina we kuma min temana irishu ka president ne France president nyonche uka bengando soro irishu yere ka suma minumbe ne ambar go be uka wa ambar go be sega wuli chuko mina irishu ba fe ka okmana angre ani suma minu labo irishi jamana kono ko nazara uka ambargo keme ka ofona datugu ulu yere selente ko bo oku yasa ufana ka mina umise ka bo chuko mina irishu ufana be ka boda nyini ola sonogo ya dobi na ni sonogo ya doye yasa bela jile ka se ka eni yoro soro okumana akoko nana ame doga ala kube kilinga parikolo nyene je kuna foni la benedu abinafo balunda chama kera tlefla ina Morubo Traore bina balunda kunafoni ke ka anyana je ya saka seka dobo dusukun torola
Aderanye dregetere ambi refu kusobe kunafoni digunyimana Nazigra pargonelje kunafoni konana Europe konana championnat ba duru menombe na nolo championnat ulundu landa kuluka gule ayye chuhu chekayi bolondana boba kono u championa baduru ulu bele jile damine na doyo boku sabasoro doyo boku flasoro niyo kwa sezon 2021-2022 laje u bolondo mbele jile championa kunjele jamana mi championa na ni bisebe kuro dunaye u kera siri ae nwe itali championa ye ulu ye championa baduru iropu uye beda bila premier ligi Angleterre kera joro flanae ligi 1 Fransi ulu kera joro sabanae Bundesliga Alemanye kera joro naninae Espanye championa la liga kera joro durunae bisebe kuro dula uye 2021-22 o 21-22 bane sezon kura kura udamine na 2022-2023 o baro damina na Alemanye jamana kona na uluka championa noe Bundesliga e uyu bogo sabake Borussia Mönchengladbach bachiye kele an kanangulo ga Hertha Berlin la samedi do utukolo tle muwa Borussia Dortmund tira wade bram fe saba ane fla wade bram bina ga bido militi woro bi saba boka Borussia Dortmund na o fenam bi saba an kanangulo ga barbare kusen na Wolfsburg salgi zrokate fu ane fu Ausubur tira agatreka mayansi 05 fla anikile sugarti tira firibur fe kele anikanangulo nomber ye fla anikelenge erobe lozigla entran frankfurt ne kulenye agatlaka kenye kele anikile sajo manena ka bayern miniki ubita magata vivla bomu finkata wolofla anikanangulo katoke ulula sajo manebeke bifla dumai nindulo ndaina ni allemagne championnat temena ka boyno ami na halibi europe championnat baduru ulu hokumu konana la liga noy espagnol ko championnat o espagne championnat yo bogo flake ala espagnol barcelona tira arayo volcano ve fla ani kanangulo fc sevilla aleni real valladolid tlaka kenya kile ani kile osasuna ye fla ani kanangulo ga kadifula malorka tira aga treka real betis ve fla ani kile Celta Vigo mega Real Madrid bismillah merenga ubi sibayas ro nani anikile Atletico Bilbao bikile anikanangulo nge Valencia la Villarreali ulufana bitama gata Atletico Madrid dashifaka terekono fla anikanangulo FC Barcelona bitama gata Real Sociedad gasu Catalan bisibayas ro nani anikile Robert Lewandowski akabifolo abosro kudo FC Barcelona fe abi double ge nimbolondena Ubalonda bu kunje lendido utukalo tle mugo ani fla webi elseni Almeria Girona Getafe ulubinyo zoro 20h wati kabo Espagne amido Ligue 1 konana France championnat oye oye o Ligue 1 uluyo bogo sabasoro ulakaba Olympique de Lyon binani ani kelenge tour RC la Monaco Mohamed Camara noye malien ayaka machi folofolo ga Monaco fengu dashira Racing Club Lazive nani ani kele Marseille binanti bismillah fla ni kelenge nanti la Strasbourg RMC kile anikile SR Brescia alibi saba anikilenge Ajaxola Clermont kile anikanangulo nisila Montpellier dasi OSRF fla anikile Toulouse ni Lorient fla anifla Ibrahim Kone Malien ko Ibrahim bibikele soro kaddo amachila RNB fla anikilenge Ajaxola Paris Saint-Germain kon meta gadimi fori lilila wolo fla anikile mbame abeka chelu saba odomai nindolanda hokumu okwanana kabo france ka ofe ka do premier league konana angleterre o premier league la niyo tani ngo mafle utukalo tle muga tutino mbikele anikanangulo nga wolverhampton na crystal palace bi saba anikele aboke aston villa la o majila crystal palace fave ivorian ka wolverhampton zaha abe bikele ndo alibena ka frafi ma sheginae minu zira ka bicca mando premier league o konnana everton bi noti a fort bismillah kele ani kele fulham bi saba ani flake berford la sansonton bi fla ani kelenge leicester city la arsenal kabi saison 2004-2005 arsenal man nyongo saison dumange match saba seba saba abo lada latli bulumizu tuka saba ani kanangulo london united kon mi chelsea minako ba debe daji saba ani kanangulo Wesam bidasi akatreka wosibrom albion fe fla ani kanangulo arabu banoko to noye nuka soliye unu maze situ kon minyon sebe kuro kuro bolobe kunje saba ani saba lendido utukalo tle muwa ani fla webi sikigembe ka bolonda mbelebele kono 19 wati maze unity angeloko championnat damenen sanje machi fla umasesro machi saba nabe ke bi liverpool machi fla umaseba yasro Wolf la ko ne ndusu ko jara to ko minata nyozoro fitri wati 19h bolobi dashi maze unity ga tere kono yela maze na anyibo fiena liverpool ga wa liverpool yela nata idongo jira maze la wa siki keme kan bolunda mbay ngono fitri wati kabo eno kata italy o be championnat baduru o kunje serie a we italy ga wa championnat we bogo flasro torino lazio bolobana fu anifu udinese ni salitana bolobana fu anifu inter de milan saba anikanangulo nga espalizia la sazoro kon mi leche bismillah ka kele anikanangulo ngala utukolo tle muani kele dimashido kuyae empoli fiorentina fu anifu napoli kon mi asimuza mine kanani anikanangulo ngala halna sorla u napoli ga majite menena nigeria ka bolondara me victoire ushimene alikon ye bido uni hilazi fiorentina ka majila ka subaturu ye gwanglo kala ukara sabu ye seri a ukwa kunye labe mgao uye nyangili breta kafiron ilasi vironi nungu usubaturu nyange kuka wardo sara sabu ye guangulo minge kuo ishiya uloma baro ye kanyesi nijira yaka uka vitwari usimeni mao anaka napolo bisesro asi muzaka nani anikana ngulo atalanta bergan kombi mila ase kuru kile anikile bula ni ilasi vironi re keleni kele leni do utugolo tle mwani fla aisi oroma kero manze 16h30 aujourd'hui sandra de jeune la juve union droit 18h45 ni championnat badburu européen ayami ngura funi wureli wureli ka kunye transfer ila baba minasa ode brazil ka ka shekashi dozo no no casimiro e alemi brazil ka ka shekashi dolo e ka bo ideal madrid kona shi sambi saba ubi a shilan watina aye apmana ka kunyo kwa ideal madrid mo e ceremony balla be ay ka jansa ay baraminga ufe sangonondo asira ka baraba ke uya jansa are migro ta ka fo ale casimiro mi vlani ale kunye fandande wore de grasobe amasika kalake aka kalan tiena wa fani ba uko blanyona kra sobe fa utara kuve utafa maddo alina ba ma flare pme loisila usobe la mita bolonda termina halini bolonda andrema bana duminiti ale bolo andrema gara more ma voiti na ngata onve duminibe o kuma ale bonyo ngoro doro do ba fo na ngata onve doro ma wore betana e abata duminike ulufe kida aitola ku fana na bolonda nyesro mogodo ya deme ninga ke bolonda nae aka kondra folo mi nae worsoro kubi mobili damo ama sonola kwa ye ofere kata o worki ka 12 ans ko da ba mo brazil ka babo luka shona kana ideal madrid kono kara bara da mine bibina alele yi tola foko kodra soro master unity la uluko 100 euro wor million muka ubuno re damo sanani kono 20 million euro sanani abuno kondra chien yo wor mi ni ideal madrid mo asanzon ay million bi wolo dani fla 13 millions obe bonizila mbajira ka fo aka carrière yi adamina na gelela nga bibina aniso sebe ko jambe amoka kuna fani kunje
limana o jambe tan bari je dongo do je ala ka bien kuma mawra jira na mina la wera bi